kuhitaji kura yako. Mjumbe waambie na wenzako, kura za maoni mana ziko chini yako.
Tatizo lenu kubwa ni tamaa, mnataka uongozi mkisha feli sana. Wengine si mlipewa majukumu mkaaja, subirini majibu. Dadata
mjumbe wa hivi yule mwana ukisha maliza chuo, nataka lipe ada upi mchepuo. Mjumbe baba na kutegemea, nikituma tatuma na kutolea.
Wanangu wanasoma wana tabu, na sipendagi ongo mgombea, uje kwa adabu eh. Eti mnadhani mkitunywesha supu basi ndo tayari mshashinda. Tubutu
wajumbe
wajumbe
wajumbe wajumbe
wajumbe
wajumbe
wajumbe.
Hawa watu ndo wakina nani
wajumbe?
Kwani wanapatikana wapi
wajumbe?
Jama zake na Steve Nyerere
wajumbe.
Wajumbe
kweli mna viburi, wajumbe kunipa kura sifuri. Wajumbe simlikula mlungula, vipi sijapata hata kura.
Tatizo mnatakaga uongozi kupata kiki, nadhani wananchi ni sawa na mashabiki eh? Hapo sasa ndo ujue ya ukubaliki, kura sifuri ndo uwezo wako, acha ubishi.
Wajumbe leo umenifundisha, wajumbe leo umenipa somo hilo. Siwezi chaguliwa bila sera, siwezi chaguliwa kiholela.
Ndio nadhani hapo kuna kitu mekipata. Huwezi kuwa mjeda wakati hujapiga kwata. Uongozi si kama mchezo wa karata, mkija mmejipanga tutawapa.
Wajumbe
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 wajumbe.
Hawa watu ndo wakina nani
wajumbe?
Kwani wanapatikana wapi
wajumbe?
Jama zake na Steve Nyerere
wajumbe.
Music.